exclusive from couplejams.com.
couplejams.com.
They fucking lie.
MBS.
Gay mother.
Meanwhile,
this is Bojo A Empire, high class music.
My daughter.
YBS.
But she just been.
Young boy.
What's yeah. If you live in Vince, so the moon shilla, who put it? You want to win with that jam or coin shilla? She caught the air, who never went back to jump out to a cancer, why is that to a sans? Mwevi atikalo tekanya. Ateka matako pancha kanu wako tekanya. Ngawa imiaka mbongolo tawai. Iyo ni type taba pingilani mkua yangu fuwae. Fuwae. Sabika. Kusabike. Sabika. Mkua yangu fuwae. Fuwae. Sabika. Kusabike. Sabika. Mkua yangu fuwae. Sabika.
Uli pe. Uli bofe lepe.
Alikwe.
Yeah. Baga.
Sabika. Sabika. Mkua yangu fuwae.
One of my shots, little sucker. How you taking shots and still miss, little sucker? I am not your lover, you're my child, little sucker. When you act up, I'ma eat you up, last supper. Flow too blessed, got a Holy Spirit on me. These niggas keep hating cause the chick got it running. Funny how I'm taking over the game without trying. Yeah, I'm taking over the game without trying. Woo! You never queen, nali landa kale. She fire, she bele, she nanga bena mutale. Plus, nali tupa na machiki fulu. Elo, what we say, no mungulu fulu.
If you live in Vento, Zele Munchilla, who put it? You want to win with that jam or coin shilla?
She caught the air, who never went back to jump out to a cancer, why is that to a sans?
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingilani mkua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika. Kusabike. Sabika.
Mkua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika. Kusabike. Sabika.
Mkua yangu fuwae.
Sabika.
Uli pe. Uli bofe lepe.
Risky.
Risky. Risky. Risky.
Yeah.
Imwewa mudala na mimwenefe ili nsomu ebo
yeah.
Nina kuona kudala but inezo ona mungo za nitaila kuwa jine gelo nipeze kana junta muja. You don't know me linga nkale Jezabel but mlungu ananipasa mfeshi ya gudu girl hire yesai briski nija sate du sate seo nipate tupate ni wabambo pasande mwene tisowela mukate
yeah.
Cut love ishi madansi ya wa makishi ma flying fish ya mweka umweko kamunate
nivimivim vento uzele munchila upode tiwandi we mutacha amo kunchila
chikoti ewa unobe wembia chichapo tuwa kanso why is that to a sans?
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingilani mkua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika. Kusabike. Sabika.
Mkua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika. Kusabike. Sabika.
Mkua yangu fuwae.
Sabika.
Uli pe. Uli bofe lepe.
African real bass girl. Kesheni, mwilu wa nintu malokesheni. Si atuna inentoba mapi. Miss Mafela ilibwani na ningate mampi.
Wabwa
hande chitapa mwidabwa.
Wabwa
gana pena ndiri chinangwa.
Wabwa
ilishani chirishani ilibwa.
Wabwa
wapuwa ilishani na uluwa.
Wabwa
tupange mputango la sapika. Ronaldinho no Messi won't send a pika. Itene kamela batuwa iunkopela. Watesha bola debora chomba sokela.
Sele munchila upode tiwandi we mutacha mutacha
chikoti ewa unobe wembia chita super
mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingilani mkua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika. Kusabike. Sabika.
Mkua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika. Kusabike. Sabika.
Mkua yangu fuwae.
Sabika.
Uli pe. Uli bofe lepe.
Alikwe. Alikwe.
Sabika. 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 Mkua yangu fuwae.
Bago Trin. 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 Point zero real sucker. What's up? What's up? What's up?
Yeah. Yeah. Yeah.
Brisky.
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 African real baddest girl. 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 Deborah.
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 DJ Momo.
Team Super Music.
Super Music.
Run team. Sarafina Marco Bala.
Things don't run me.
Naka.
Momo Stars. What's up? Ella Mutala Mwanzo. They fucking lie.
CouplejJams.com.